eden godi yande sappo e jeddde min taw chapan tati studio kala ngo habaruji e fulfu kol jaw woni e modon hande sembe habaru men hala hala lekkuji kottonoga e joy ko mabba e der region mo difa ilun dubi unadi de sappo e joy nundu konnano ndara lekkuli be jangobe ujunere kemi jeego dido ko laati heba wadde jande de kany e janginobe hewbe yaraabe lekkuliji fere fereji e lay region en nana ko dun laati gallure tawa do du konnan wi'ama pharmacie de safari sonnete laati dum gollodo jamma nyaloma goto wonto en dum nene kay jaccere wadde majju sanne himbe wurbe en ngadi bullali mu en do fi on endam yewtal men pinane studio kalangu haltana hala hono fawar jon dongal ko yowana mawdo baade do fi jogade suka mudun en kany e faani koreji mu fu suman amadou janganta habaruji e fulfu gofu en puddiran ni hono dubi nande en noga e tati kawon hitande gonden de hono fille hijjore ciede mudu andama fa laabi kenyande en ciagal ko be kadi hawrinde dun du kono ciede buita non do no weno arande ni hande de endam milioji tati e ujunaji chapande joy e go'o e buudi kemi joy e chapande nay e jeego e tamay tati kawon ko neddo yobata ko ya hijjore hikka tay wi anoma du kono ni milioji tati e ujunaji hemre e nogay e faande du kono kemi jedde e chapande jeegon e jeetati kawon ko beno himbe yobanno den nenne buuto go wonana dow ciede ko itta wonana hono fawar jeedu kono ujunaji chapande jeegom e jeenay e bu nogay e go e tamaje didi dun du kono wadama ni ciagal hono himbe saudi be en dartineke do kulle ko hani wadde de enda yerno alkasha alhada minister kawjiro filo luma ko leydi niger o haldir kenya wakkati be ngadi batum ko darto keddi himbe latibe du hono no ndara filo hijjore hawtade e koho e fawar jontu ko nda yarbe himbe hijjore fu ara filo ko darto lewru sumenta der mudum lewru sumaindu du ko nda ni no wodi kulantereje ko han tawe alsilame wadi wakkati warde wakkati der mun jeya wadde julde no jeya jangudu urana ko nandi e mudum jonno wakkati julnde watto rewbe na jaha julirde worbe na jaha julirde dum wonno hono mafari yego rewbe julirde no dum wontiri kawono ko ustaza salamatu mamar rabiu goto e modi babe rewbe o halni bandimi hawa usman
dangance da sallar tarawih
do ko yewata julde kayeje ko rewbe jahata julde dun hadaka gam ba muhammad sallallahu alaihi wasallama wi deni rewbe bi no jahan julde tabe kade amma ko buri wodde woni rewbe jodo wuro e jula der baade mabbe der tuudi mabbe do faaye sun kam burani be baraji rewbe jodo der tuudi mabbe e jula deni gorra mabbe hadibe tabe bernu tabe chagitu dina al islama gal wi rewbe oytano gorra e mabbe ko hana ko alla wanyuno deni gorra mabbe hadibe e jodo wurbe jula hala gon fuoni wala gandina wi debbo jula der suudu mum faaye soru kam uri baraji
kenan ki tsaki sallaki a dakin ki
region mo difa wadna le kuliji kam jete chapande joy noga e joy maji mabbama wadi du kono dubini alla e rafi dena ko tawato enda ko fuddi dubinaade de sappo e joy ko watto sukab jangobe l'école ujune e kemi jeego dido kay won ko han tawe l'école yidi en ko walaan heba jannde enda kan won hitan dubinaade noga e tati o enda l'école ji jeddi mabbi tama gam batte dum du kono ni hono walla tudde jannde yaha fa yeso do l'école noga e joy mabbano di enda nuhu hasan jori docteur farjo dida mo region kawjira fille jande difa nan ko halni gidi abdurrahman do fi on enda
nous avons des écoles
jangirde kambe jetati e chapande tati e joy kamin tawra de region amin odu no wodi jangirde las e joy e tawano no mabbe dalila rafike jero hakilu fukimo cukabe jangobe ujunere e kambe jeegom e dido kan en tawano janga der jangirde de enda der cukabe bedu no tawa sukabe rewbe kambe jetato e las e joy no woduno janginobe tawanobe der jangirde de enda amma be adama be jara der jangirde ko janginobe be enda no chapande tato de hikka jangirde jeddi koji take janginol cukabe be enda dundu der balla ta gomnati e pelle balliroji gonno gadda misali UNICEF e PAM himbe be juudem en tawa der fi jande fu balliri fayotti to jangirde de enda tirta
avancer jusqu'à la réouverture de ces écoles
nanne en kedo tan nan region mo difa tan gingimi du faane do fila jande non sabu do wi ama saaru sukabe jangobe ngala na njaar sukamu en ya jangoygul enda dun latake du sadama sabu dun wadan jande hepta yaade yes no kuje den enda jingono bibbe leydi to enda be ngadi hono pirto ko e tindi yaade e saaru sukabe gam batte be njaar sukabe mabbe ya jangowa adam bubakar goto e fawar joni haalo do inde bibbe leydi nan ko haani abdullahi mayne do fi o enda
di ilimini alumata
e annal himbe adunaaru joodi rafi annal no way waddande himbe soddoraade gada loktorore neddo de hiidum annal no harfi kiite kandu annal no baaluma ko gidda wadude deni awala annal to bolunno kasen joni ko adunaaru hebi yaadu yeso hunne fu laatike ko annal no e annal neddo hebata ko yirna hunne fu de awala annal ahan alla hokkima bibbe nangambe be keba annal to be tawe der irfi tammude amen kaw woni neddo futtitinkino hebude annal bikkim bawde mudum wota nafude hore mudum de awala annal bader hawrine jamaare awawta halude hakkudu himbe pama kumen fotoda
tane so gani naka dosa
nanni en janten tawad ko nanni der galurde bi ama hono pharmacie safari sonete wala no heewi sanne en andidu ko non tawata wadna komini didi mawdi e kanen du gonna no wodi gure lati du kon non habbidi e mudum faano wodi pharmacie domiteedo lati do no golla jama nyaloma kanyum woni ko tiidibe to enda himbe wurngo wadi boyaagu majju sanne mi wi'an kettino nano mabbe ko halni Abdullahi Awsuk bandi mi tawata e non tawa
fi sabilillah tawa girmana tak
se ko alla gallure tawa den no he e maunude dum haydi nakedu e wiede ko tawa fu no fotini pharmacie goto tan wodi mo ombataake jamma jamaare den duudi na ko jonka yotti to min kawri mine nananobe wurta wangon nawdum e darude laabi ko jeteedi gam majjum do filla safareji cotteedi pharmacie di alla heban mo sala cadale de nimbe tawda
biyam bukata kamay da alumma kisu dan dari yayi bakin
da jamma wadi illa yanda jeetati pharmacie ji din enda mabbata goto majjitan oddoto no golla goddo wala ko ngabba yahat pharmacie o enda de yahidu sai wi'e safare de tefuide enda wala denne no hani no min gatta dane yade he ardibe ko watta dum duro hebude mo sala majju
asamu biyam bukata kamay da alumma kisu
nonni subaka hande patu goddo dam do galdo nyame ko rento hono kulantere jaade leydi Niger kan wonno albacce hono faware jondi kondan oli toje de galmi hawtade e faware jondi ko ete kilishi mo leydi Niger dum wada kana do nyame faande du kondam batu goddo du wadi do majjum ko holloto hono faande mandeji ko wattana cukumo leydi Niger kanyo e guri pey bodeji di maradi dum du kondan fugam batte alle e dum lato tindugo lato du kondan ko leydi Niger jey hawta e leede godde Madame Salamatu Magaji Guruza ministre kawjira fille ko dalta campagneji mawdi o andini himbe do fi on enda wakati mo Fatima Layaro landimo.
L'objectif de cette cérémonie
mana haurina de endan kawoni anninde ko hannen dum hokki are didi e leedi Niger annira tininoje kolloje leedi meden hawtidaade du e leedi Afrika gonfu der sigila leedi jiaade e OAP dum hokki tininoje de gal sembin inde gollirol are de enda ga annude nafaka tininoje de enda har ko darta luma ko leedi wadi ko leedi Niger illetan du ujina didi e sappo e jeetati joddini sigila mudum ko watta nay leydi meede annira ko kettininoje ko e mubbe ko hollude leydi Niger jrde enda arde kawoni albacce galmi kilishi chuku motukunus e gurbe e bodeji leydi maradi
e la peau de la chèvre rousse de maradi
nanne fanen choyto enan tawa nokto lati himbeje ngadi hon fanen bullali mu en fawar jondu kondani ngadi du kondani kulantereje lati de metorgal kambe lumobe be en bi hakkunde hono konni kany e tawa don enda fi duano enan don torobe sanne dun sabi batu wada kenya altiner tati lewru avrindu enda der bureau mawdo mo duani region mo tawto enda gam batte alle wadde yewter himbe famtino fa woda Adraman Ibrahim secretaire general mo syndicat lumobe ton enda o holli wiide dun sabi ko be kawr dun e moddere ko heballe kawra mabbe gal enda kan o halni Abdullahi Awsuk
mun samu tattaunada
min kebi yidude e ardido sarus kawjido filla duan mo region on do filla kojola are koni warde tawa dum du o holli ko hoja nan dun lawol no dudo bandira makko duanebe wiide ko dum hebi narral hakkunde lumobe e duanebe gam hebande o fi mosala hanu konata filla nyame dun du fa hande o hoji lawol e wiide ko noddan bandira makko duanebe ben hoitinande lumobe ben min beltake sanne jidal hakkunde amin e makko o holli du ko nangana min da Allah jabi
ya nuna 200 zai kamawa
ender leru sumayer no ngon endu enda ni hono ko ete morenga kan wonno windi bundu hunno ko laati cede mu am don beedo sanne ganko sortateno kemi didi e chapande joyi hande yotte ke fa kemi nay der gallure belle yara madan amina got e sotobe hono kulantere de enda kany e windi bundu o o andini o wi joni o kambe sotirobe gote gote be kebata jatto je en kalibe cioda no be jirri himbe yotte nyemen ngarno soda dum dum o halni saidi abdu windita
komta ne ramata kago bindu bindu o enda dumo meden chonire ko pir mudum keme didi e woygu degondu keme didi amma hanne ko pir du enda warti keme nay der makko meden chonire himbe gasoji didi e woygu yettore alla meden keba meden jaha fa ingawa zagaga meden jahadu bunga seydu chonnol hako enda meden gi asador maji der majjum ga himbe be men boy sodudu to mudbe hanne ko men jahi be chonnanta men meden gidi be gaddana men ko hannen ko hakko enda saadi e biya be chonnanta ne do seyden soda buturu hannen du hana ne fu tawra bawde majju lumo hakko ko enda der mudum seyni men bi ayettore alla gam meden keba ko men kontira haajuji am men jaata e loode go rewbe banniraabe am be ummo be daro alla nangana men nefu
bure do day tim tonir ko men dir seyde
nanne ha rafila ko dasli ordun kandal wodi barke ko waddanto bandu bi adama ganyiba dum fa woda jon non no watte ko teedun hebaama dum nafi yaadi yeso dum wonno ko madan siddo zaratu ibo lati do goto no enda e hawjotobe hono kulle den enda o halani hawa usman be jogortodo
neddo de hebi nokkure to wodi tasiri neddo we'itani to wala anani sai neddo wanye pombiter on enda to ceewo dirdum de neddo wadi no en dum yawata bonude nokkuje gondu men gi doni no himbe be'itata der oydi sai banya tomate mabbe keccho kasem banya doni do majju de neddo wadi no en dum bonata dum watta bafu chu kandu e pome mudum fu men tacan dum no melila dum faadu yora der tender ne lila ta dum habba arkilla gan hisinde dum jubi amma shu o enda neddo lila ta dum dernange kannange no bonna ha ko shu yorko ko enda de neddo fay yongu goko neddo no yonga fayanne mudum fa diyan da enda wula sai lota ha ko enda watta kuma
numa daga ramadan aga kamat kai ta
en kali hala hono yewtane pinno hande haltana hala mawdo baade ko haani jogo dum du ko non dar fina tawa kanyo adaaji kanyo faande sariyaaji hono le jamandi endam neeno won ko bi mawdo baade jogorto cuka mudum dum won do dongal ko teka do mum madan kala la amina hono latido directrice endam mo fawal joni departement to endam gaya do fi ko darto hono jogagol cuka ben endam kanyo e ko yartewbe yeso ko haani Balkisa Ahmed Sidi.
Le père c'est lui qui est le chef
la biseria e fina tawaji himbe holli baba hade ko jata teddirka baddin fu jeni imo wodi bawde kanko handi saura ko reji makko
membre de la famille
dum be oton do gorko chalido dongal baade mu
la c'est vraiment dangereux la
sabi hano ittol juude e ko reji munno ganno wodi la biseria kaludi babaade handi hojal kerul teddirka baade makko gam e galana do maragal makko kanko do woni ardido baade den deni Allah wadi o wauta nyauti sukabe makko na ko reji makko o wauta ba nyamnibe jonkai o hana jom baade dun do wodana gorko fu suka deni wari duniya teddirka mu wala ndo sarobe mu e nyannabe e nyautabe de be janda amma deni baba on wala bawde inna on kan wodi bawde kan handi saura suka on de kile kewde sarobe no itta juude e sukabe mu e fudo babiraabe kamben jaawi wadde dum ibe gi'a suka e mabbe janda be kokke tal kuru codol safari ordonnance nonni babiraabe bi'a sota amma sentata yaha to chonno nyamande takku nyama faredu mu hewa warta wuro wauta nyami nyamande wuro denni gam wela jonkai kojol teddirka sukaabe galana do saarobe
faran per emer
debbo de gorum mai moyje adude dongal chukaabe.
Par exemple si
deni baba sukabe mai koregi baba sukabe kamben handi andine deni satarma gonno wodi der baade minkai mi ai satarma dermu deni koreji baba sukabe do godi bawde inna on no wawi andini be be ko etedirka sukabe gankile kewde robe gala bawde fudo deni gorra mai ibn torabe sanne nyamande sukabe nani nyawto mabbe nani e ko nandini deni debbo on wala bawde ima wawi o andina koreji baba sukabe gam e ballamu
lor et
e do dum ko abrum e fulfulti le sembe assalamu alaikum mbalata jamwali.